Nasikia wanitafuta kama wanipenda na kuomba njoo kwetu. Na ile njia ninayopita wanifata fata na kuomba njoo kwetu.
Kwenye karata ya wanadada, ukweli usemwe mama, uzuri wako umezidi wale wote nimeona. Na usifunge moyo sana, kwani wewe mwenyewe ndo sababu mimi kupona. Nataka kukujulisha, wewe ndo utanibadilisha, tabia zangu nitasafisha, mipango yote tuweze kamilisha. Mahari mimi nitalipa, kunyunyuzie penzi bila kupima, naomba nyota yangu ufanye hima, usikazie moyo wako kupenda benda.
Nalinda heshima yangu,
drug na I think umenipatia overdose, it's too much. Mistaki ku fall in love but niwa mwana love bug, I'm this close. Late night chats kila usiku nikikulenga, asubuhi napata message ndefu. Message ndefu atikwani, what did I do? Am I being too much? Am I just overthinking? Niwache tu. Yani love ni drug na wetu ndio form kama top player keg kwa jug. Love ni drug kutoka hapa mpaka pale, kwa yule mwenye urembo imeenda shule. Kama ni mari nitalipa, misipendagi vitu za bure. Magari nje ya nyumba na mashofa ukidai kwenda hapa kule. Hapa na haba kia nani si umejaza mama, nipe mahaba ni kule. I'm drunk in love, mi siwezi bila kibure, it's too much. Nataka kupitia kwenye ni kuambia, lakini baba yako chief na anipendi. Amesema mimi mtaani king wa mischief. Mama yako atunaga beef, lakini juzi bahati mbaya alinipata nikitoa kamasi bila handkerchief akanikashif. I'm figuring, wacha ni kuweke ring kwa finger na mafisi before ajafika pasta ameshawika.
Hi there supu,
you may now kiss the bride kwa altar. Mambo ni mdogo mdogo ndogo, haina haja kuipeleka faster.
Nalinda heshima.